Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana royal snitch akulisha kuvish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba mabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oh ya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kama unalichesa zangu,
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga.
Yeti kidaku daku,
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu. Oh yeah, squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti,
kanyaga, yeah.
Kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti. Oh yeah, yeah. Kadisa rusi kuchanga changa,
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga,
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga,
yeah.
Kama butila mugambo,
kanyaga.
Wafuruga mipango,
kanyaga.
Waze wa insta michambo, eti baby niunge bando,
kanyaga.
Uzushi,
kanyaga.
Mashemu fake,
kanyaga.
Nuksi,
kanyaga.
Kudada dek,
kanyaga.
Mawifi,
kanyaga.
Paka ma ex,
kanyaga.
Mikosi,
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kama unalichesa zangu,
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga.
Yeti kidaku daku,
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Usiku watulali tunakesha kama po
leo leo.
Tena wape nambari kama wao paka simbwako
leo.
Usiku watulali tunakesha kama po
leo leo.
Tena wape nambari kama wao paka simbwako.
Asa timba timba timba
timba.
Wanambo timba
timba.
Wakula kushoto
timba.
Kula kulia
timba.
Asa timba timba timba
timba.
Oya wahuni timba
timba.
Kama unazikele
timba.
Chia kabisa kele
timba.
Keep